Bina cha NRM bendera kutabe okulembeza bwegwanga yoleka kuta Museveni ategeza abantu bekigezi kyekiseera bongera okumwesiga kubanga enkulaakulana egenda kwongera kujja mu kitundu kyabwe singa anaba amaze okugenda ku ntebe y'obukulembeze bwegwanga. Mukulembeze bwegwanga asinzidde ku kisaawe ekyalukungiri wali mu Lukungiri district ekyalukungiri main stadium, bwatyo n'ategeeza nti enkulaakulana omuli enguudo nga kw'otadde amazzi akozesebwa waka amasanyalaze byonna bigenda kuba ate byongera okubatuka ko mudadde nga mu kaseera kano bangi kati babiina mu maka gaabwe, wabula enkulaakulana egenda kwongera okutuuka mu bitundu bino ate enkola y'ebyobulimi nga bakozesa okufukirira nayo kigenda kubeera kya nkizo ddala gye bali ye ate akwatidde ekibiina ekikudde vanya gavumenti ekya Forum for Democratic Change FDC Nathan Nandala Mapari asabye abantu benda kasongolo okumuteeka mu bwesige bamusindika okubeera omukulembeze w'eggwanga lino mu kalulu akajja akabbira bya mukaaga. Ono no hategeza abantu benda kasongola nti singa agenda mukulembeze agenda kusosowaza ensonga yokuba jambo hapo ngazaawo ebina by'obwegasi ebyagibwawo gavumenti erimbuyenza. Ategeza nti ensonga eno nene ddala eresanidde okubanga yeyimirirwako.